in my mind, baby, is where you spend most of your time, baby. So many signs say, yet to me, perfect design, baby, yeah. Wangu ni wewe, kienda milele ntangoja. Najua kwa wengine ntakukosa. Kubali mwenyezi, tuzeke pamoja. Ntakupenda milele. Until love came and opened my eyes, baby, yeah. Perfect design, yeah. You came to me right on time, baby, yeah. And you know you did. Najua kwa wengine ntakukosa. Kubali mwenyezi, tuzeke pamoja. Ntakupenda milele.
I love you.